SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at tanger.com.
Waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
ku soo dhowaada mar kale qayb ka mid ah barnaamijyadeenii Australia Explained oo maanta aanu kaga hadlayno mowduuc muhiim ah oo ah ka raali noqoshada ama ogolaanshaha in qofku uu markaasi qof kale la seexdo ama waxa loo yaqaano consent. Fahamka ka raali noqoshada galmoodku ma aha inuu noqdo mid dhib badan, waa xirfad qofku baran karo sida isgaarsiinta ama sida qofku dadka kale ula xiriiro oo kale. Qof kastana waa uu baran karaa. Intaan si furan u wada hadalno ayaan abuuri karnaa isfaham caafimaad qaba iyo xiriir ixtiraam ku dhisan. waxaanu uga digaynaa dadka in maqaalkan ay ku jiraan falgaboodyo ay dhici karto in dadka qaarkood ay dhibaan. Tan koowaad, maxay tahay sababta ka raali noqonshaha ama consentigu ama waxa consentiga loo yaqaano uu muhiimka u yahay? Aan ku bilowno tirakoobyo. In ka badan 36,000 oo dhibanayaal lagula kacay falgaboodyo ayaa la diiwaangeliyey sanadkii 2023. Dhallinyarada da'doodu u dhaxayso 10-17 sano ayaa 41% ahaa dadka dhibanayaasha ee falgaboodyadaasi lagula kacay. Wiilasha dhallinyarada oo da'doodu u dhaxayso 15-19 ayaa iyaguna ugu badnaa kuwa geystay dhibaatooyinkaasi. Tirakoobkan ayaa ka turjumaya sheekooyinka runta ah ee aan la sheegin ama la warin ee arrimaha dhallinyarada. Inkastoo tirakoobku yahay mid laga naxo, waxay sidoo kalena xasuusinayaan inay jiraan fursado aan wax ku hagaajin karno, waxaana awood u leenahay inaannu wax ka beddelno arrimahaasi. 2021, Chanel Contos oo fariin ku qortay barteeda Instagramka ayaa dadka halkaasi ku jira waxa ay weydiisay in dadku ay la wadaagaan xadgudubyo galmo ama falgaboodyo ay la kulmeen intii iskuulka ay dhiganayeen. Si lama filaana ayaa su'aasheedii ama fariintii Instagramka ay dhigtay waxay u noqotay mid aad u faaftay. Boqolaal qof ayaana la wadaagay dhaqamo ay u arkayeen inay ahaayeen xadgudubyo galmood oo ay soo mareen ama iyaga lagula kacay. Falgaboodyada ay dadkaasi ka hadleenna ma aha kuwa ay cid hore ula wadaageen ama dacwo ka geeyeen booliska. Dhammaan dhibaatooyinkaasna waxaa sameeyey qof uu dhibanuhu yaqaanay.
We started talking about cases of sexual assault where boys we knew had sexually assaulted girls we knew, and in that process we all
waxaanu bilownay inaanu ka hadalno cases falgaboodyo ama xadgudubyo galmo oo wiilashu ogaayeen inay ku xadgudbeen gabdho ay yaqaaneen. waxaan dhammaanteen isla wadaagnay falgaboodyadaasi. waxaan xataa ogaaday in wiil aniga igu xadgudbay uu sidoo kale ku xadgudbay gabar aan saaxiib ahayn sannad kadib. Miss Contos ayaa hadda adduunka oo dhan caan waxa ay uga noqotay ololaha ay si buuxda dhallinyarada iskuullada ugu barayso ogolaanshaha ama waxa consentiga loo yaqaano, oo ah in qofku uu raalli ka yahay galmoodka. 2023 waxaa lagu abaalmariyey oo ay noqotay haweenta dhallinyarada yaryar ee sannadka, iyo aasaasaha dhaqdhaqaaq loo bixiyey Teach as Consent ama nabar ka raali noqoshada. Sheekadeeda ayaana xasuusinaysa in isbeddelku uu ka bilowdo wada hadal iyo in arrimahaas si furan looga wada hadlo. waxaana dhammaanteen ka wada shaqayn karnaa mustaqbal ammaan ah. halkana waxa ay kaga hadlaysaa muhiimadda ay leedahay inay jiraan goobo furan oo la aamini karo oo dhalinyaradu noloshooda uga wada hadli karaan.
From my experience and from a lot of people I speak to, it feels very validating for people to be able to get that sort of thing off their chest and relieve that.
Aniga wixii igu soo dhacay iyo dad kale oo aan la hadlay waa arrin fiican in qofku ka hadlo, inuu ceebtaas qalbigiisa ka saaro oo uu ka hadlo oo dad la wadaago. Laakiin inkastoo dadka intooda badan ay isku raacsan yihiin in aqbalaadu ama ogolaanshuhu yahay mid muhiim ah in laga wada hadlo, qaar badan ayaan iyagu aqoon meesha laga bilaabo. Haddaba maxaad ka taqaanaa ogolaanshahaas galmood ama waxa consentiga loo yaqaano? Desiree Bensley waxay aad uga shaqaysay dadaallo kor loogu qaadayo sinaanta ragga iyo haweenka iyo ka hortagga falgaboodyada iyadoo ka tirsan ama la shaqaynaysa hay-adda la yiraahdo Respect Victoria. Iyada ayaa sharaxaysa.
Sexual consent is an agreement between people to participate in the sexual act.
Ogolaansho galmood waa heshiis dhexmaray laba qof inay fal galmooda sameeyaan. Ogolaanshaha wuxuu quseeyaa laba qof oo xiriir lahaa ama laba qof oo aan xiriir lahayn. Qofna xaq uma laha mana yeelan karo qof kale jirkiisa, ama ha noqdo qof uu markaas la kulmay ama qof uu yaqaanay ama qof uu xiriir la lahaa xataa haddii ay isqabeen. Miss Benley ayaa intaa ku dartay in ogolaanshuhu uusan sahlanayn oo uusan ahayn in qofku ha ama maya uu yiraahdo. Waxaa jira, ayay leedahay, shan qodob oo aasaasiya oo ay tahay dadku inay la socdaan ama ka warhayaan. Aanu kala qaadno qodobadaasi. Kow, ogolaanshuhu waa inuu yahay mid qofku si xorriyada uu iskiis u gaaray.
Both people in a situation need to be making that agreement.
Labada qofba waxaa looga baahan yahay inay heshiiskaas ku galeen si xor ah oo aan midkoodna cadaadis ama khasab lagu saarin. Labo, ogolaanshuhu waa inuu noqdo mid cad oo la isla ogyahay. Taas macnaheedu waa in la hubiyo in la ogolaado isla seexashada, waa in markaasna wax kasta oo la sameynayo qofka kale uu raalli ka yahay inta ay hawshu socoto oo dhan. Ogolaanshuhu waa mid laga wada hadlo oo la isla ogolaado. Waa in si hadal ahaana iyo si kalaba la isla garto. Laakiin tan ugu muhiimsan waa in laga wada hadlay, mana aha in qof uu isagu u qaato inuu qofka kale raalli ka yahay arrintan. Afar, ogolaanshuhu waa inuu yahay mid socda oo labada dhinacba isku raacsan yihiin.
Consent is an ongoing conversation and understanding, and it can be removed at any time.
Ogolaanshaha ama ka raali noqoshada ama waxa consentiga la yiraahdo waa wada hadal socda iyo isfaham. Markii loo baahdana waa la joojin karaa ama qof ka mida labada qof waa uu ka bixi karaa. Waxaana runtii muhiima in la xasuusto in haddii qof uu ogolaaday galmood, inaysan taas macnaheedu ahayn inuu ogolaaday fal kasta oo la xiriira galmoodkaas ama qayb ka ah. Haddii qofku uu wax ogolaadana, macnaheedu ma aha inuu mar kasta ogolaanayo. Shan, dadka ka qayb qaadanaya ogolaanshaha waa inay yihiin dad maskaxdoodu ay joogto. Miss Benley ayaa sharaxaysa in haddii qofku hurdo ama khamri ama maanduuriyo cabbo, uusan ahayn qof gaari kara go'aan ogolaansho. Waxay intaa ku dartay in fahamka shantaas qodob ee aasaasiga ah ay dadka ka caawin karaan hagaajinta xiriirada dadku ay leeyihiin.
Consent should be a core part of any healthy relationship. Learning how to set boundaries.
Ogolaanshaha ama ka raalli ahaanshuhu waa inuu xudun aasaasiya u noqdo xiriir caafimaad qaba. Waa in la barto sida xuduud loo kala samaysto, loona filo in la fahmo oo la maqli karo qofka markuu maya yiraahdo, ama kelmad kasta ama calaamad kasta ama luqad jireed muujinaysa in qofku uusan raalli ka ahayn inuu wax sameeyo. Taasina waxay lagama maarmaan u tahay xiriir kasta oo caafimaad qaba. Alex Cow waa qareen difaaca dadka dembiyada loo haysto oo fadhigiisu yahay Sydney, aadna ugu ololeeya wacyigelinta bulshada. Wuxuu sheegay in khibraddiisa sannadaha badan uu soo arkay inay jiraan baahi loo qabo waxbarasho iyo wacyigelin la siiyo dadka soo galootiga ah ee dalkan ku cusub oo aan wax badan kala socon ama ka ogeyn ka raalli ahaanshaha Australia ama consentiga waxa la yiraahdo marka laga hadlayo isla seexashada.
Majority of my clients are immigrants. For instance, their understanding of relationship or marriage, sexual relationship are very different.
Macaamiishayda intooda badan waa dad soo galootiya. Tusaale ahaan, fahamkooda ku saabsan xiriirka ragga iyo haweenka iyo guurka waa mid aad uga duwan tan dalkan looga dhaqmo. Fahamkooda in qofku markuu cabsan yahay uusan wax ogolaan karin, wax badanba kalama socdaan ama kama yaqaanaan, ayuu yiri. Wuxuu sharaxayaa sida dadka qaar qalad ay uga aaminsan yihiin karaale ahaanshaha iyo sida dadku uga falceliyaan xaaladaha kala duwan ee ay la kulmaan.
Suggest trauma may affect people very differently, which means some people may show obvious signs of emotion or distress.
Well, aaminsan yahay in dhibaatada dhanka maskaxda ee dadka ku dhacda ay dadka siyaalo kala duwan u saameyso, taasoo macnaheedu yahay in dadka qaar ay ka muuqdaan walaac ama wareer ama dhibaato kadib markii falgaboodyo lagula kacay, halka dadka qaar kalena aysan waxba ka muuqan ama dhibaato aysan ka muuqan. Wuxuu intaa ku daray in qalad kale oo la aaminsan yahay ay tahay in haddii qofka ay isqabaan ama xiriir ay lahaayeen aadan u baahnayn inaad ogolaansho ka hesho. Waxaa jira macluumaad badan oo ay dadku heli karaan si ay isku baraan waxa ka raalli ahaanshaha ama consentigu uu yahay oo luqado kala duwan ku qoran. Miss Benley ayaa ku dhiirigelinaysa dadka inay la socdaan olole loo bixiyey Consent Can't Wait oo ka mid ah macluumaad dowladdu ay u diyaarisay in dadku si fiican u fahmaan ogolaanshaha ama ka raalli ahaanshaha.
If we don't know enough about consent or we don't feel confident in our understanding of consent,
haddii aynaan aqoon nagu filan ka haysan ogolaanshaha ama aynaan kalsooni ka qabin fahamka ogolaanshaha, sidee baanu uga fili karnaa dhalinyaradeennu inay fahmaan, ayay isweydiisay. Waxay ku talinaysaa in dadka qaangaarka ah ay iyagu bilaabaan oo si buuxda u fahmaan ogolaanshaha si ay iyagu u hoggaamin karaan una taageeri karaan jiilalka da'da yar. Haddii adiga ama qof aad taqaan lagula kaco falgaboodyo ama rabsho qoys, wac lambarka 1800 respect ama 1800 7732 732 ama lambarka lifeline oo ah 1 3 1 1 1 4.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Somali.